Legacy.
Zenwap.com.
Mushipe, mushipe.
Dendy Hills.
Nakusikia bwana, unanitasa sasa bwana, nakubali mwito wako, nitoa sasa kwako. Unikaribie bwana, unifundise mapenzi yako, uniponde vile unavyotaka bwana. Baba we, baba we.
Serve a good God that looks odd to some people. Who's got a good heart like you, Lord? There's no equal. Ain't no people, they're thinking I'm lame, cause I rep your name. Today is game for Christ's people. So I'm not switching lanes, but Yabai Shiva. On fire for Christ, to peep the flames bright for ya. Life for ya, will I purpose to slice it out? Off my life, you give me hope when my mind's in doubt. Typing out my life, living by your word, micro, and soft to solve my problems be word. Lord, I thank you for your goodness. Life sanctified, living voodoo-less. What did you bless? You got me gassed up. Can't stop praising you in your arms, I'm wrapped up. Palifyonze mwachi tanda totela. Goku lo kwa mumfula. Ne wonka la mi bombela.
Nakusikia bwana, unanita sasa bwana. Nakubali mwito wako, nitoa sasa kwako. Unikaribie bwana, unifundise mapenzi yako, uniponde vile unavyotaka bwana. Baba we, baba we.
Mashimikela teko na fume kulipele. Mwebo mulu anatindi nale secho nchensele. Ati delele shoni, noti kuno satana upelele. God told me, through James and submit to me, and resist Lucy, he will flee. So homie, kawambona ndeshinshi munewe wambona mu, I am very sorry. Awe, no apologies actually. Leso fwanchitilani itali patali. Please tell somebody, if what wenda nalesa papene pambali. Na muma dark days, if ichitika fishala kunu manga past tense. Wanna watch my space, ama palo mumona, it is God by grace. Lord, I thank you for your goodness. Life sanctified, living voodoo-less. What did you bless? You got me gassed up. Can't stop praising you in your arms, I'm wrapped up.
Nakusikia bwana, unanita sasa bwana. Nakubali mwito wako, nitoa sasa kwako. Unikaribie bwana, unifundise mapenzi yako, uniponde vile unavyotaka bwana. Baba we, baba we.
Tembea nami, uishi nami, utende nami majabu yako.
Tembea nami,
tembea nami,
kama vile choisha ulitembea na,
utende nami,
ulitenda na
majabu yako.
Maisha ni mangu,
tembea nami,
ninakuita
Baba we, utende na mi.
Baba we,
majabu yako,
majabu yako.
Zwap.com.